dhibaatada roobabkii ka da'ay Baydhabo ee ku yeesheen barakacyaasha kuwii horey u joogay iyo kuwa dhowaan yimid magaalada Baydhabo oo ay isku si u taabatay biyadhiga iyo weliba daadadka roobka xilli roobka bilow uu yahay ayaa baaqoodii waxaa markii ugu horreysay ka jawaabay dhallinyarada ku boobay ururka Dado oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka kadib markii dadku nool dalka Maraykanka ay u soo wakiisheen inay deeq gaarsiiyaan barakacyaasha. Ilaa iyo 50 qoys oo ka mid ah barakacyaasha ayay Dado gaarsiisay bacaha roobka iyo weliba bustayaasha laga daboosho, taasoo bilow u ah gargaarka barakacyaasha la gaarsiinayo kuwaasoo aan haysanin cid u damqata ka saarta xaaladda ay ku sugan yihiin. Haddii ay ahaan lahaayeen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, maamulka gobolka Baay iyo kan degmada Baydhabo, Maxamed Abuukar iyo Yuusuf Farsame oo kale ah gudoomiyaha iyo madaxa qorsheynta ururka Dado oo horkacayay deeqdani isugu jirtay bacaha roobka iyo weliba bustayaasha ayaa warbaahinta kula hadlay halka barakacyaasha ay degan yihiin, waxayna uga sheekeeyeen dhibaatada haysata barakacyaasha.
Alxamdulilah, ilaahay subxaanahu wataala ayaa mahadle oo geegka meel lahaay walaaladan dhibaataysan hala deerni bustooyin ama kubuurta iyo balaas ninka la saaraw runtii waqtiyadii lambaahana ayaa rokorna oo meel lahaay walaaladan oo sheegnay may mahad koowaad in aad lamaad yaani ilaahay subxaanahu wataala mahad kale may baan mahadnagaane walaale muniire iyo tiim sheekh oo dalka dibadda joogta oo embalanna garayti oo barnaamij kansari walaalada sitio iyo meel lahaay dhibaataysan oo roobkaaga dhibaata roobka ama kaamaadays araga haysan roobka runtii may dareemasay roobka maxilun muddo qooyahay intaan zaayda jarta minkiyo bari ahaaya minkiis araga haysan oo haqubow runtii xilin lambaahanaya walaalaanaya beebti ka ur ahaan runtii iyadeeda aan farxanay iyadaa way buwanan ka mahad nagaana walaalaana Muniira walaagiya xadiibtay oo haniin dhiibtay walaalkeen Yuusuf Warsame xadiibti runtii mayba caddayana in sidii runtahay yani waad ahayd walaalasha dhibaataysan ka jeynay.
Bismillaahi raxmaan raxiim namayla raayise dadkii geeka oo unansurunaynay oo baahida geeka wadanku ku jara mase xilliga xaalka hadda geeka la ka jara yani mayba namayla raayise madii oona shalay aan aragnay aniyo walaalkay Cabdi iyo gudoomiyaha ururka Dado namayla raayise madii oon aragnay baahida oon aragnay Muniiri iyo tiim sheemadii oon la hadalnay yani walaayiro haniin dhiibeen han inoo bisiinay tiimba kalifkiisan ka araga haytaan waaye lacagdanatii aan tiin sheegi waaye may la raayo is geeka may ba jareheen maa Muniire wallaahi maasha allah gabar eed may buu ahaan dalsheenku dankadaas waaye gabar eed dalsheenka furfurnaad gabar dalsheen hendale waaye may la raayo is qof shalay leena walliin sheegi baahidaas jartay leeray geekana may la raayo is walaagiyeeda ubooday uu hore furo dadkii waaye intan dadka la siisin haraga haytan.
Qaar ka mid ah barakacyaasha deeqda la gaarsiiyey ayaa uga mahadceliyey dhallinyarada soo gaarsiisay gargaarkan xilligani xasaasiga ah oo daruurtu roobkuna weli dul hoganayso.
May kumida waxyaabaha isiin baahdeen dhaftay oo habsan baahan.
Hadda sheegisin un baahantiin meel hadda haa sheegisin baahantiin
guri oo meel
baniyadin
barakacyaashu weli kama helin wax jawaab ah mas'uuliyiinta kala duwan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adaha ka shaqeeya gargaarka kuwaasoo inta badan marka ay ka qayb galayaan shirarka sheega in ay hayaan howlo gargaar oo aan la garanaynin kuwa ay siiyaan iyadoo dadka gudaha ku barakacay ay inta badan ku halqabsadaan yihiin kuwa xaalkoodu sidan yahay. Muqtar Sheekh Aadan Dalmar, Bursin Wiiney, Baydhabo, Jinaay.